BBC once again.
Vini upupio
spana za unju.
Unajipata unakuna Zakari, venye rumba ni kali. Miaka umesukuma na ujachuma tamali. Michongo imebuma umekuapusha sadari. Wenzio kukwa natafuna na wanakunywa safari. Upepo wa gundu unavuma kwa mbali. Uhisi uwepo wa Mungu unavunga unaswali. Moyo unavuja maswali, choyo za wakuda hujali. Life imekukunyuga na wife wamekuvuruga ni ajali. Unawaza sahijela nimesha shiba, tena bila hela na wanakuenda na ratiba. Unashawishika kuminya chemba ukwenda kuiba. Na manisha kuperemba kusebenza kwa madiba. Hali halisi imefanya watu waishi hali sizao. Ukiacha yule wa Kings kuna Ali Kibao. Watumishi wamegeuka fisi, hata mifupa wabakishi. Taasisi wanafilisi, rasilimali ni zao. Hata machangu doa ni official wana ofisi. Yapo wanakimbizwa na maofisa wa polisi. So mwisho uja mfollow insta official Lulu Diga. Appreciate wanavoficiate kubudisha. Heshima yao ndani ya jamii kazi yao iligo. Awana kupumzika kazi yao haina likizo. Na hivyo ndivyo ilivyo mulize manizo. Dizo for shizo izi saa sizo maofisha watakupa treason.
Everything happens, happens
kwa
for reason.
Kwa mkiwa na afya
happens, happens
kujikuta mtani unasafa.
Happens, happens
kutoswa ama kudaka. Kukosa ama kupata. Kuamka ukiwa na afya. Kujikuta mtani unasafa. Kutoswa ama kudakwa. Ukweli sio rahisi kuupata. Kesi ya mbuzi ya Bwana Heri imegubikwa na utata. Aliyetumwa upelelezi ndiye anasakwa. Haki isimame wapi na katiba imeshabakwa. Nguzo ni amani na imesha vunjwa. Na watu ambao hawajulikani kimesha nuka. Mitaani hakuna utulivu, ni pressure kubwa. Na bila kuweka akiba ya maneno tungesha kufa. Usiku na wewe seka silali na kesha kucha. Nikiwaza venye wenye mamlaka wamesha susa. Yani tumesha tupwa mithili ya jongo na mti wake. Mzawa hana dondoza nchi yake. Sao na kabako ila msiache. Paka tutoke nao ngoma drum. Siombe po na msifiate. Mshaurini bosi wenu wachunge matamshi yake. Na tukimkosoa stu funge bali ajifunze basi viande. Watadai na wafundisha kazi. Zama hizo zimepita sijui mnaturudisha wapi. Atupati nafasi ya kuburudisha nafsi. Tunaishi kwa mashaka na taba samu la plastic. Trust me, squeeze ya watoi matamko rasmi. Wakubwa wamejaa mihemko vituko nasty.
Yeah.
You say
everything happens, happens for a reason.
Kuamka ukiwa na afya.
Happens, happens.
Kujikuta mtani unasafa.
Happens, happens.
Kutoswa ama kudakwa.
Happens, happens.
Kukosa ama kupata.
Happens, happens.
Kuamka ukiwa na afya.
Happens, happens.
Kujikuta mtani unasafa.
Happens, happens.
Kutoswa ama kudakwa.
Happens, happens.
Kukosa ama kupata.
The back.
I'm about to begin.
We do shit in the underground. You know what I'm saying? Oh yeah, we do shit